responde
Ninakutega utegeki Navunga kucheka kumbe veki Moyo wangu someki Mapigo yanakwenda mlama Kuna muda na feki Maisha si yangu nionewa mana Inanikusti na vumilia Japo na umia Nitabaki kutazama Acha viende Nisha choka kungangana Kushika rungu niwe mende hey. Mapambano na pigana Wapi nishinde Nainua mikono juu Ila nachotaka kwako Naomba busu Naomba busu Naomba busu Japo lini liwaze Naomba busu Naomba busu Naomba busu Japo lini liwaze Nilijitolea vizawadi kununua Nikulete ukasodoa Nikasema sichoki ntazowea Nikajua unanitega imani ni wapi nitaishia Kuvumilia kumbe ulimaanisha oh. Nikajikuta na mnyamazisha naetwa kwa machoze kikata kitungu Kazu ulonivishe menizidi saizi mefunika na migu Umechapa twenu Ile ya punde ni mladi mzigo ufike Na inuwa mikono juu Ila nachotaka kwako Naomba busu Naomba busu Naomba busu Japo lini liwaze Naomba busu Naomba busu Naomba busu Japo lini liwaze Ndo sigara ndareba Avireke vigende hey. Nisha choka kungangana Kushika rungu niwe mende hey. Mapambano na pigana Wapi nishinde Nainua mikono juu Ila nachotaka kwako Naomba busu hey. Naomba busu Naomba busu oh, Japo lini liwaze Naomba busu Naomba busu
yeah.
Naomba busu
Oh baby, me kiss
Japo lini liwaze